ibyuma basheshereza. Yahiye nyine n'imodoka yahiye ari parite hari nayo yahiye. Ubona inyuma yahiye nuko bitari kugira nyine umuriro watwitsemo imbere.
Uru rusaku rw'imodoka za polisi ziri mu gikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye agasoko gacururizwagamo imyumbati n'ifu y'ubugari. Abaturage bari bahagaritse akazi buri wese avuga uko yabyiboneye. Iki gice cyaje
yatangiye gushya nka saa 10:40 nyine ngo byahaire hano mu byuho ngo rero byakoze siriko nyine ngo biragira babura uko bakupa nyine ko byari ninjoro byaduteye impungenge. Twari dufitemo imari nyine twa urabona nta wakoze natwe twari dufite impungenge tuvuga tuti turasanga byahiye. Hano niho isoko ry'ubugari ryaberaga badepaga ku buryo amazu byakoraga hejuru ku mabati bahazindukiye. Ibi bikamya ni nk'icyakarindwi kiri kuzima ntako batagize ariko imyumbati yanze kuzima ariko kubera ko bakubye umuriro wenda aho bigereye barasinya.
Iki gice cyahiye cyari cyegereye isoko rinini ryo mu Gahoromani hafi yo mu mujyi wa Kabuga. Cyari cy'umugabo wari uhafite inzu nini icururizwamo imyumbati ivamo ubugari harimo n'imashini zisya amafu anyuranye ndetse n'abapangayi benshi bakoreragamo. Nyiri uyu mutungo Habarugira Alex bakunda kwita Murokore avuga ko kugeza bataramenya icyateye inkongi y'umuriro.
Aha hantu habagamo imashini zisya imyumbati n'amafu y'ibikoma dukoramo na kawunga ariko z'abaturage bisanzwe hanyuma tukanahacururiza ubugari kuko harimo ibyumba 14 njye nakoraga mu gice cyo hepfo abandi bagakora mu gice cya ruguru. Biragoye kuba wamenya ikindi kintu nyuma yaho ariko ku mana birashoboka. Inzego zose urebye zanabaye kandi ndashima cyane nubwo bimeze gutya ndashima. Ngo nta muntu wari wagafunguye nta muntu wagiremo ikibazo.
Kugeza ubu bari bafite ibikorwa muri aka gace k'isoko bemeza ko inkongi y'umuriro yabahombeje. Alex Habarugira ndetse n'abagenzi be bari bahafite ibyo bikorwa by'ubucuruzi bw'imyumbati baravuga ko bahombye amafaranga arengeje miliyoni 500. Imodoka za polisi nizo zari zazindukiye mu gikorwa cyo kuzimya uwo muriro ariko kugeza mu masatani imyumbati yari itarazima icyaka. Imyotsi yari igicucumuka mu gace iyo myumbati yari irimo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka Nsengiyumva Vincent nawe wari uri ahabereye impanuka yabwiye Radio Ijwi Ryamerika ko kugeza ubu bataramenya icyateye inkongi y'umuriro ariko bakeka ko yatewe n'amashanyarazi.
Ntabwo turamenya cyaba cyabiteye, gusa icyo tuzi cyo nuko ntawari ucanyemo nta nubwo bari bagatangiye gukora. Ikindi nuko hari umuzamu gusa ubwo turacyakora iperereza kugira ngo tumenye icyaba cyateye inkongi y'umuriro ariko biragaragara yuko bishobora kuba byaturutse cyane cyane mu nsinga zaba zitari zensaye neza ahangaha ariko ntabwo turabyemeza kuko batararangiza gukora iperereza.
Hari abatangiye iperereza?
Yego, nibyo ngira ngo nk'uko inzego zose zazindukiye ahangaha urwego rwa RIB narwo rwageze rutangira iperereza. Rege nayo ifite mu nshingano ibijyana n'umuriro w'amashanyarazi nabo bahageze. Hari n'ababyitiranyije n'isoko rya Gahoromani, murabona isoko riri ku ruhande aha naho umuntu ku giti cye witwa Murokore wari afite ikibanza imbere y'isoko yari yarahashyize ibikorwa bisabiye uburenganzira ibyuma bisya. Ntabwo bihuye rero ikibazo cyaba ahangaha n'inkongi y'umuriro isanzwe ishobora kuba yaturutse ku mpanuka bisanzwe.
Iri soko ryacururizwagamo imyumbati ryatangiye gushya ahagana saa 11 za mu gitondo ndetse ishami rya polisi rishinzwe kuzimya umuriro rikaba ryahageze hakiri kare ariko kugeza mu masaa 5 bari bakizimya umuriro mwinshi wagiye mu myumbati. Nubwo bari bahafite ibikorwa bahuye n'ikibazo gikomeye cy'igihombo ariko abaturage barishimira ko uyu muriro wabashijwe guhagarikwa kare utarinjira mu isoko rinini ndetse no mu mazu y'abaturage yegereye iryo soko ryo mu Gahoromani. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.